yeah. Whoa, whoa, whoa.
Catch you deep on the track, on the track.
Hello mama, nimekumisi sana, nimekumbuka jana usiku sijalala. Hello mama, najua unanisikia, na zina kufikia, salamu zangu umelala. Mama zina jakurithi, kwenye riziki, ni fitna indo dunia, na watu ni wasaliti. Marafiki, usia ulonajia. Yale mahaba yako, yale maneno yako, nikikumbuka peke yangu nalia. Yale matunzo yako, ule upendo wako, nikikumbuka moyoni naumia. Hey mama, ningekuwa na uwezo, ningefanya urudi. Hey mama, ila kazi ya Mungu, kushukuru zinabudi. Mama, I love you, I love you, I love you, I love you. Mama, I miss you, I miss you, I miss you, I miss you. Mama, I love you, I love you, I love you, I love you. Mama, I miss you, I miss you, I miss you, I miss you. Ile picha ijafutika, mboni zangu zikilala zinakuota. Ni wapi nitakupata, mama mwingine hakuna sitampata. Mama ni mama, hakuna kama mama jama. Ukiwa na mama mpende, ukimkumbuka mke mkumbuke na mama, hata kwa doti za vitende. Yale maneno yako, nikikumbuka peke yangu nalia. Yale matunzo yako, ule upendo wako, nikikumbuka moyoni naumia. Hey mama, ningekuwa na uwezo, ningefanya urudi. Eh hey mama, ila kazi ya Mungu, kushukuru zinabudi. This is dedication to my beautiful mama. Rest in peace, mama. I love you. Ile picha inyafutika, mboni zangu zikilala zinakuota. Hey mama, ningekuwa na uwezo, ningefanya urudi. I miss you so much. Ini kwa ajili ya wale wote ambao wamepoteza mama zao, sio? Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema peponi, nyasubi ndana mbanyu bebe.